Teyo ministry evunanyizibwa ku science obuyiiya awamu n'ebirala mu ggwanga nabo batandise science week olwaleero bannayuganda mwe basuubira okuba nga booleseza obuyiiya awamu n'okulaba engeri gye bayinza okunogeramu eddagala erimu ku bisoomooza Uganda okwongera okukulaakulana. Enteekateeka eno etandikidde mu kaweefube atuumiddwa Hackathon mwe bakungaanyiriza bannassayansi abavubuka ne balowooza ku ngeri gye bayinza okuyiiya amagezi okumalawo ebisoomooza Uganda. Kinajjukirwa nti ssabbiiti bbiri emabega Ministry ya Science yalangirira era neeyita abaaliko abayiiya mwe bakola obuwero mwe bakola ebintu eby'enjawulo baliko n'obuyiiya bwe bakola babuweeyo eri gavumenti esobolee okubanga ebawaniriza. Ebiriwo biraga nti gurupu 2-5 ze zaawaayo era 10 ze zaasunsuddwa nga ku zino baagala 3 zokka ezinaawangula obukadde 3 buli emu ezigenda okubayamba okutuukiriza obuyiiya bwabwe n'okugasa eggwanga. Kati mu kugulawo Science Week olwaleero ku Kabira Country Club mu Kampala kitegeerekese nti baagala kukozesa gurupu zino okulowooza ku bizibu ebitali bimu bazuule kiki engeri gye biyinza okumalibwawo. Kase Muumuza akulira support service mu Ministry of Science atubulidde obukulu bw'ensinkana egguddwawo leero.
Leero mu Science Week twataddewo ka component akanyuma ke tuyita Hackathon. Tubateeka mu room emu ne tubawa kyoyita ekizibu tugambe nga tuyina ebinnya tubikoze tutya oba tuyina kino ekirwadde tetuyina ddagala tukikoze tutya so bagenda tandika leero bajja kumaliriza nga lwa mukaaga ziri ttiimu 10 nga ttiimu essatu ezinaawangula Fenga Science Technology and Innovation tugenda bawa milioni 300 okutandika project yaabwe siza kulya oba batuyiirizaayo kantu kapya ke tusobola okukozesa mu ggwanga sente za kumakinga sure nti ekintu ekyo kituuka mu economy. So leero bajja tubuulira nti tugenda kukola ku kino ekizibu so kye bagenda concentrating on bafune solution to benefiting enge ggwanga.